Ame sochang pati spam dulaga san. Ame sochang pati spam dulaga san. Ame soch soch. Ame soch ski ski. Ame sochang pati spam dulaga san. Ame sochang pati spam dulaga san. Ame soch soch. Ame soch ski ski. Ame sochang pati spam dulaga san. Ame soch ngiphathe ispam ngidulwa sani.
Mina ngiyisosh mangifika ngizomosha ngiphathe ispam ngishisa inhlamba ngidlala idumba ngiba ngimeda no what a matter now uyazi bongisosha bro anga choice umfo ngizamisa kungibona nginolaka ngikhudla amahlathi ngiphethe ubhaka phethe AK ngubhaka angiphethe umhlabi wensizwe bongisabi 9 ibande eqolo engizizwa ngibhuti ngiyakhuza webhuti isolo uzoyithwala ngesifuba ahlehle usanethuba ngikuvulela isifuba ngiyisosha ngiyindonsa ukubhanga nobona ngigada amabhodi ngakubona weqa insimbi yalodwa kukho kunye that's my order ey isingamasosha sombutho ngaphandle kwethani ilutho asivikelanini imini nobusuku bathi amasosha nochuku badlala amamuvi lamabhuku isosha nesosha leyidumbu.
Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane. Look at my face ngipende ngodaka ngihleka ngiveza lomhlathi ngi like a simongo I'm doing my job. If ungakucwesa ukuqala ngangibheka I'm not your friend ikanda phansi umdidi phezulu yebo. Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane. Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane. Ame soch soch. Ame soch ski ski. Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane. Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane. Ame soch soch. Ame soch ski ski. Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane. Ame soch ngiphathe ispam ngidula kwasane.